aha rwose hajemo gukabya ngo arambiwe abarimu, imvugo ze ubona zirimo hatred. Sinzi niba ari hatred cyangwa ni gutesha agaciro umuntu, cyane sinzi icyo yashatse kugaragaza. Ariko umwarimu ntabwo bamutakiye, no, abarimu baba bakaye ibihe mu nshingano zabo bireba bitagakorewe ku gihe. Naho umwarimu ntabwo ari wese niwe gafuka imvugo rimwe, yavuze ngo ararambiwe arabahemba se? Barimo bafite sitati bagenga, bafite uburyo bahembwamo, minikofine ifite uburyo kibahembamo, bonasi barayibona, batanayibonye akazi karakomeza kuko ntikahagaze, abana ntibabuze gutsinda. Ubwo rero atari yanaza mu itangazamakuru cyangwa se atari yanamenyekana, barimo barakoraga kandi bakoraga neza kandi barahembwaga. Ubwo rero ntabwo akazi gakozwe aruko aje mu itangazamakuru. Nubwo yanava mu itangazamakuru, hari abandi banyamakuru b'umwuga baboneka, ntabwo ari we mfura mu itangazamakuru. Si nawe bucura bw'itangazamakuru. Ubwo rero namugira inama yo kubanza yasesengura power analysis akayishyira ku ruhande ku bijyanye n'abarimu na